Yeah, yeah. Ascolta casa na tiz ne jo kodab. Yeah. Mara. Ringa skoro ziambab. Yeah. Fico media. 2017. THR. Yo boy ela yal. Tagzo. Yeah. One bullet shoot a jafari wa fanga first termina. Wera fasa no kari o sika lira pe. Uchinyani cheki dima chayo pizza says termina. Bullet end in film repanga sisi chibe. This year bato fanga no tonga dizi ndebe tap. Wopo soko tinga tinga wonga liste chomi tap. Fanga sinta benga jeni ngori ati changa tap. Afisa urifene tanga waini safani na bongo. Dine simi so wala bombre pa ndia chamanda me. Laili to design a bombre pa wakati pan. Laili zanga ndima tombo bono. No papa niko kal nina bama la tuwane ndo funga nina mabande ho.
I'm the butterfly na kapiti nita fufa na titari ngabo jafa na usiku achi fufa chonchono bana pambo la kichina matimoni chitote medicine unga chokera mumburoni shopara ntoya nto sama pili za laburaru netiferi mtungu manendi toni pomba sacharu musazu rengi sazikome toba selfish na to inga ya pavuri neti backfish ipara niche kule bafunga mtindo. Pushi wa satano nyamarara karubondo. Tatu kazikundu wadheri tambe kazina. Msasi wanu anakasho uja hoto wa papondo. Fano ni kama sora fusa foko ya Nigeria. Kapifiri ya kitima rimba fast and feria. Nati kari ngani fedu songo mbuta shit. Ndoni daza kali treke mala kenchita shit.
Tanko bombre basa ex nenda kanda baza mete. Lili crazy I'm the best njere reba kumpa chief jack. Shika wanbo shitu songa mahoro kazi ya men. Sukuleka denga Afrika nsikoba mudo. Fufunga ritina tozi mana musim koba pool. Yeno rila nga muromo vone bala nga budget. Kila mrepa nona bifi kaba ngeno nita get. Remi zanga zinga chopa bado mfandiche cool. Ende remi ticha mwara nito fashe nga mampul. Eje mati mbuse zila bari zita mbele kule men. Step by step niko gonyo zita peace. Vangwe babo dere zisa mufa mdipo zacha peace. Robo mrepa switcha fara sa nyimbo za S nete. Na yang wizi acha fara kampodu so fara get a men. Bitya ina base, ari docha da kwa twitch. Zati mna nazi na fene, sinja trekes wa dirita.
Pepi ate na chisipe, rito kuwa bichi. Bombre pavo tara chika, kana ato tana chiki. Namna ndi pushiri, ndi patabanga mechiki. Chapa chichi rap ape, chito shaba bichi. Nando fara kena, jema chino fara kojo. Rima gangsta tu puleti, au no fara ndo show. Jena kere keni, topa pasta nga rupaji. Ari jani muni kere, nsambu ntia na mabaji.
Say whatever about me, nigga, I don't care. You talking yada yada, but the shit is there. You said you're cooking beef, so can you be fair? I'm the chosen one, yeah. Let me take you ninga there. Ninga to face and get to win, salimwa ditu na mamvere. Nanga mbona huma siyaru siku, ninga siye that. Tomenga ucheka kostu, so sorry, nisi delera, man.
Ha, 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 ha.
Chakzo,
tota real, man. Ha, nando neta, chak.
Yeah. Vikata. Koni born up na Jematin, Cruiser Boy, Divesta na Creator, Galiki na VDN, Lata Boy, na Lily Crack na HB, Mubumbi wa, Chinkata, Cool B, Galado Vikata, Trikid, V-Pace, SK na KWZ, King Cruiser na DJ Easy Face, King Questa na Chester Fielder, nina wapi yo ini hapo.
Che, che, natu kundu farabanja, okay, Matiliso na Rea Mbuda,
wakana wanaga mwankele Benny, Single Bed. Na batango na mabungu arabali.
Yeah.
Ana lupezo.
Ana nache na plan. Ana chaise.
Two bullet.
Rikorunde.
Team beef.
By the way,